Exclusive from ZambianTunes.com.
Exclusive DJ Payma. Mike Don on the bit.
Yeah. Pusha ukumbu kila pambene nezo guada na kupapatila. Kumbu kila unikana une uza kudisindi ni klasi yako. Lelo na wama bwanji apa unikonda baby, apa unifuna baby, ganiza bwino baby. Nangana wama bwanji lelo uliuza unikonda unifuna, uliuza unikonda unifuna. Una manje wazile tele Chikoli changa unajika na wek Manje wamboli lali na wek Una nikupese Pati na 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 na.
Kumbu kila Baby kumbu kila Ndine wamere uja Wenzo kana kutalaiwe. Kumbu kila Baby kumbu kila Ndine wamere uja Wenzo kana kutalaiwe. Kumbu kila
Kumbuka pachi yambi Ya jamatemu wenzo kana sindi ni kwasi yako. Kumbuka pachi yambi Ya jamatemu wenzo mika sindi ni type yako. Manjelelo na wama buwanji Apa uni uza uni konda 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 Da 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 Baby it's too late. Wenzo unasula chika uni changa Mavuto yanga Why you are la mamuna savutika for so long. Manjelelo na wama buwanji Ine na wama buwanji Wapenye mwenzo sula Ine na wama buwanji. Yambi, ya jamatemu wenzo kana sindi ni kwasi yako. Kumbuka pati yambi Ya jamatemu wenzo mika sindi ni type yako. Manjelelo na wama buwanji Apa uni uza uni konda 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 Da 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 Baby
Kumbukila Ndine wamere uja.
Exclusive DJ Payma Mike Don on the bit.
Baby kumbu kila Ndine wamene uja Wenzo kana kutala iwe. Kumbu kila
Kumbuka pachi yambi Ya jamatemu wenzo kana sindi ni kwasi yako. Kumbuka pachi yambi Ya jamatemu wenzo mika sindi ni type yako.
Manjelelo na wama buwanji Apa uni uza uni konda 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 Da 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 Baby it's too late.
Exclusive from ZambianTunes.com.